Kali wami mina ngine mbuze ngapeli Ebathelene nothandolwethu Usangithanda na noma kuphelile Odali mina ngine mbuze ngapeli Ebathelene nothandolwethu Usangithanda na noma kuphelile Oh yeah, yeah
You don't have to rush it, babe. No tando, I love you no be mawa. Melo tatis katisaka. You don't have to rush it, babe. I need you to take your time. Masing ajahi, babe. Sines kati, babe.
Wajali wami mina ngine mbuze ngapeli Ebathelene nothando lwethu Usangithanda na noma kuphelile Wajali mina ngine mbuze ngapeli Ebathelene nothando lwethu Usangithanda na noma kuphelile
You got 21 questions Ungabazi uthando lwami Wo ukuwe malanga Awodwa uyazi ukuthi mina nawe